Bobere wakalasira mbunonya wakutura Bawala bannakuzi nobubere wakalasira mbunonya wakubera Soko tuleka wakangowereza mukadde ongakulaga ebitufu Soko tuleka wakangowereza mukadde ongononya kusanira Ne woba wakafuluma essomero nga bakudagira soko tuleka waka Mukwano kogayaliridde, ndi kogayaliridde, manya obufumbo tobwinze. Ndaba maama naddala ddala nkaaba, ndaba nti oluggya lunyinze. Naddala ddala ndaga, ndaba wakoge wanyinze. Mpumbiroza mpona wakangata ize visanira Mulimu ababa pumbiro mpumbiroza mpona wakangata ronza msanira Neobanga pumbiro angata ize visanira obukumbote Neobanga pumbiro angogezo kukamalami Buyinza bw'omusajja katonda ye yabumuwa okukuma omukyala Ne woba olina munne ensobi osaana omutyenga Mukwano kogayaliridde nti kogayaliridde manya obufumbo tobwinze Ndaba maama naddala ddala nkaaba ono omusajja gyonyisanze Ndaba maama naddala ddala ndaga ono omusajja simwinze Fumbirwa ajewe chiziro chibi echo butafumbirwa Pena kwa mala yombale nga iya kakubisi bango sigala muwayala Bambi kweka muwasango balibu okubomu doro mukazo kukuduka Banji duba uliranga balanga kuretio usonga lwakuba bino Mualo wesusungula olula bamuli omutwe nga musaba kumuwasa Bambi naloza tibyalaba mukwano tineri bweguba gutyo Mukwano kogayaliridde nti kogayaliridde manya obufumbo tobwinze Ndaba maama naddala ddala nkaaba ono omusajja gyonyisanze Ndaba maama naddala ddala ndaga ono omusajja simwinze Anjonyesa bulijjo anjonyesa bulijjo Bwoba wafumbirwa bakulabira mulabire ne wevume yamulaba Bwoba wafumbirwa bakulabira mulabire ne wevume yamulaba Mikukujo siba siba batonda bakusasira nti bangi bakuwasibu Luti jino kuchakala bola babikuteganya obufumbo tobwinze Mukwano kogayaliridde nti kogayaliridde manya obufumbo tobwinze Ndaba maama naddala ddala ndaga ono omusajja gyonyisanze Ndaba maama naddala ddala nkaaba kino kitalo obufumbo bunsobedde